Programu ya lishibi kwa kari okuranda kupoza finish.
It's that 10 of 10
Muzo aka Alphonse
Kemaki,
listen,
Israeli.
Lekan kulondo rele fintu na pitamo. Ndafika patari sana ngana shikamo. Tetinte mwama chushtu wabachapamo. Umweo wandi onse mami naripampamo. Panomfikile benja wa shisekele mo. Lelo icha kunte mwale kachisemo. Lintu na lechula tawapilemo. Indala mashilenga lelo umbwenemo. Narikute muisha ukuchila muchipimo. Echo umwena nshintila mwishkulimo. Shaku sansa mukale nshikushimo. Ndandile mu mapinda na kalimo.
Ushiwane mfawino viriana lebala. Ukaiwe utemu afienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tuli de sana pale panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia lishupire sale fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbika lijo jela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Dopest freshest name in the game, ladies and gentlemen. Let's go. The said prophet is never respected in his own town. I'm here witnessing my people trying to put their own down. When they saw me get the crown, that's when I saw the frowns. I know they staying clapping for me every time I'm winning. So got that mule and jafwa peta ni shimule and tambafye. Mwale umfa wino fide fwebo twale lambafye. No mula mbafye, umu pambafye. Inene wali musalu pesa mbafye. They prayed for my downfall, nemi no moku fimba. Bachi nebo shipwanga meshi ya bachi shimba. Elo shila teno na tampa. Whoever's at the top undi mu.
Ushiwane mfawino viriana lebala. Ukaiwe utemu afienga nde kulomba.
Koseni fie
kano nde kulomba.
Nde isoko.
Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia lishupire sale fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbika lijo jela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Akamondo mkutu. Pisha mokuntu na fumo butali. Tetinte mokuweke lako kwa fula bakali. Nda imona fimo na ngula makali. Pali nda kai ichi nganse shatapali. Njibuka beri no kulala beri. Indala mafiani ndinga makaveri. Ubu chushi na ribu pundi la zeri. Tabu waka nkonke pochari pwa eli. Elio njibuka no kuya kurupiri. Nji umfuafye mami na pashili. Ikala dondolo na ngula shiriri. Walale kawantorio bo wabafikiri.
Ushiwane umfu wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia lishupire sale fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbika lijo jela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
The North is in the building.
DJ Dro.
DJ Dro. Muzo aka Alphonse. Favor. Reduction. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. It's that 10 of 10.